We want to transform education into a national asset, into an instrument we can use for development.
Now, despite increased spending since apartheid ended, many schools are still failing to give kids the education they need to escape poverty.
Welcome to a safe
dedicated
preparing high schoolers
for life inside higher education.
Masiphinde ke makulakuli sinamkele inkqubo yethu asifundisane zezinye zeenkqubo sizenzileyo kulo nyaka apho ke sithetha about certain educational issues nezinto ezaffektha i-high school student xa sisenza i-transition yazo from high school to higher education. Igama lam ngempulaphula ngusaketshoni, kwaye ke if uyawuqala ungena namhlanje siyakwamkela kule nkqubo lena, kwaye siyathemba sakuphatha kahle kuba le nkqubo lena siyenza every Saturday from 11 to 12. So nawe ke mpulaphula uba umtsha, siyakwamkela kule show yethu apho ke sithetha ne-matriculants ne-high school students, kwathetha apho ne-university student into yokuba zona zingenza njani na ukuzama ukuncedisana nazo kaloku ezi matric student into yokuba zipase kakuhle nezi-high school student bazingene kakuhle eyunivesithi. Yonke le show yethu it's about into yoba kungenziwa njani na kusherwe information, kwaye siphinde sibonakalisa lona i-development yalapha eMzantsi Afrika into yoba isaqhuba njani education lapha eMzantsi Afrika, ngabe iyadevelopha na kule direction sirhalela thina ukuba ibe kuyo. So ke okay, ishow yethu ifokase kuloo nto leyo. Igama le show ungasifundisane siqhuba nayo from every Saturday, siqhuba nayo from every Saturday from 11 to 12. Siyakwaye ke siyakwamkela namphulaphuli, kwaye ke siyabulela into yokuba usahleli nathi kude wafikelela eli xesha. Kwaye ke nanamhlanje ke asohlukanga kwinto esiqhela uyenza. Kule veki ke bekukho i-National Teachers Award, kwaye ke kwakho ne-National Teachers Day. So ke nathi ke namhlanje apha kwasifundisana siqonde into yokuba masenze ishow ededicator kwezo kwi-teachers, apho ke sizawubulela umsebenzi omhle abamenzayo nokuba bazame noko into yokuba basiqoqoshile ezikolweni, basibonisile indlela, kwaye ke abanye actor njengabazali bethu kaloku. Ngoku ke namhlanje apha kule show yethu senza i-dedication kootitsha bethu, sibabulela for into abayenzileyo, cause ke basithethinyana ayikho i-profession ekwazi uba khona ngaphandle kootitshara. Ootitshara benza into imimangaliso emikhulu kwi-society yethu, benza nemimangaliso emikhulu kwa kwiimpilo zethu thina singabafundi. So ke namhlanje wasifundisane ke senza loo nto namhlanje, sidedicator le show yethu, si-appreciate noko umsebenzi womhlalo kootitshara base bawenzayo every day apho ke siqoqoshayo, kwaye ke ba-acte zabazali bethu kuba loku siphuma emakhaya from 8 sibuye from 3. So from elaa xesha eliyana ngabo abazali bethu, ngabo abasibonisayo into yoba sirongo phi kwaye singalungisa phi. So ke siza kwenza ishow yethu namhlanje sidedicator, sibulela sibulela indima abayidlalileyo ebomini bethu. So wena ke mphulaphuli ke uba uyaqala ukungena kule show yethu, siyakwamkela, kwaye ke sawuthi ubuya kwethu emva kwe-break sibuye sithethe ngayo kaloku le National Teachers Award bikhona, kwaye ne-National Teachers Day.
What's up everybody, I'm Eminem.
Yo, what's up, this is Usher.
What's up everybody, this is your girl Namuz Mabena.
Hey, what's up man, it's your boy Soulja Boy, tell them.
What it do, it's your boy Tootie Stark.
This is Rihanna.
This is Big Snoop D-O-double-G.
Hey, this is Ladies Lamar, and you listening to Rhodes Music Radio.
Sibuyile ke mphulaphuli nje kuba besitsho ke apha ekuqaleni kweshow yethu into yokuba namhlanje ke sidedicator ile show yanamhlanje yethu kwi-teacher, sibonakalisa kaloku i-appreciation yethu kumsebenzi omhle abamenzayo esikolweni nakumsebenzi omhle abamenzayo ebomini bethu, nokuba bakho basiqoqoshe basiqheqhe sibe ngabantu singabo namhlanje. So ke senza ishow yethu namhlanje apho sidedicator, siyibonisa i-appreciation yethu kwimisebenzi abayenzayo. Kwaye ke wena mphulaphuli uba uyaqala ungena ngoku awukaphoswa kakhulu, kuba kaloku bese sisitsho ke into yoba ke singona siyiqalayo ngokungena kakuhle kule show yethu apho ke sawuthetha nee-teachers nokuba ke indima yabo, sibone nokuba hlambi ke nezitudent ezizona zingaba zibabona njani utitshala. Kwaye ke yona mbuzo omkhulu abantu bakhe bambuze into yokuba umbona njani utitshala ogood, zithini ii-characteristics zotitshala ogood, zithini kwaye ke utitshala ogood wenza ndima enjani emfundini. kumfundi. So zezonto ke zobekhe sazama uziqonda ebantwini ke kwayike basinika nazo impendulo basixelele into yobalo kunokutitsha la usiba ngutitsha la nje eklasini kodwa ke ukwa-ektha njengomntu ongumzali kuwe ikwangumntu noko okwaziyo nothi noba unengxaki ekhaya ukwaziyo ukhala kuye umxelele le ngxaki ikhoyo ikwangumntu noko okwaziyo uba akwazi ususa ubutitshala bakhe akubeke ecaleni akwazi uthetha nomfundi because aloko abafundi aloko sithi sisaqala sibancinci singene so education system so simaxesha amaninzi sixhomeka kubo amaxesha amaninzi sihlala nabo eziklasini otishala soyibangabo noba hlawumbi kwiikhesi zebullying esikolweni kwangabo otishala sithembile into yoba bazayihendlisha because sometimes abazali bethu siyonqena ubaxelela ngezinye izinto ezenzekayo okanye ubhuti bethu so sithembele ukuba ngutishala noko ozawukwazi usinceda ke kule nto abanye bayibiza kaloku le nto yobutitsha is calling bakhona bathi calling yabo by teacher because wa vayehlobo maybe ikhona teacher iyadlala impact ebomini bakhe so ke naye wabona into okuba naye angayenza mhlawumbi enze ihlobo le teacher yayenza ngakhona okanye enze better naye ukuzama ukuqinisekisa into yoba lokhu lo utsho waziduba wasesikolweni wazimisele ekufundeni uyawutsho afunde lukhulu kwayatshintshe nemini yakhe. So ke uPresident Ramaphosa kwi-National Teachers Award bekhe wathetha ke ezama uthetha neetitshala ezicela ke into kuba ke mazizimisele umsebenzi wabo ezincoma phofu ke asuba bethetha nje kuba ekhalaza nobekukuncoma nje sithi ke wathetha nezinye iitishala kwaye ke zamxelela ipassion yazo ngotitsha kwaye uyancoma ke sithi ke nalapho ke zikhona ikhona i-room of improvement iitishala ezinoyibonakalisa because kaloku ngoku siphila kwixesha apho zininzi izinto ezikwi-demand akusafani ihlobo lotitsha so makhe simveke uba uthini uPresident Ramaphosa kwi-National Teachers Award sike sive i-speech sakhe uba besiyithini na.
For our children to operate in a world alongside smart machines they will need to be educated differently than in the past. And this is where your task comes in as teachers. This is where you have to adapt. This is where you have to adopt new ways of doing things that are well attuned with artificial intelligence, Internet of Things, and all those technologies. I believe that our teachers are teachers who are committed to manage this transition. As I've looked around, and as I've interfaced with a number of you, I have found that you are willing, prepared, and determined to manage this transition. And I do believe that you have the responsibility to ensure that you have the capabilities as well as the resources to prepare the learners of our country, the children of our country, for an exciting new future. Because in the end, it behoves on you, it is in your hands to prepare the children of our country for this new future that is calling them, that is beckoning, that awaits them. And it is a future that they cannot avoid. But importantly, it is also a future that you as teachers cannot run away from, that you cannot avoid. And I believe that you don't want to run away from it. You want to encounter it. You want to embrace it. And you want to be very active in it.
Siyamva ke uPresident Ramaphosa apho encomayo ke bawotitshala noko uthe wothetha nabo abonakala kwabonakala into yobana ipassion yale nto yotitsha and ke iyadingeka xa ungutitshala loo nto leyo uba ube nepassion because ke singabafundi abaninzi sixhomeka kuni into yokuba sikwazi ukhetha kwaye i-subject esifuna uzifunda noba sigqithe na siyongena kwi-high institution. So sometimes uyakwazi uba ne-bad experience neetitsha zakho uphele uyeka isikolo. Sometimes uyakwazi i-influence ootitsha bakho ikusulele nawe uphele uyongena eyunivesithi ubone uba uphele uba motivated. So sometimes kootitshala bethu ba-act as i-mentor zethu ibangaba basikayida so president abaphosa bethethe izonto ezesithi ke nabo tishala kufuneka bazame uhambelana nexesha because aloko zikhona ne-subject ezidinga into okuba ngoku sibe thina apha eMzantsi Afrika sihambelana nexesha zikhona izinto ii-careers ezikwidimandi kwelixesha langoku so nootishala kufuneka bazame nokuzenza be-up to date ngezidimandi zikhoyo kwi-South African labor market apho ke si umntu ke siyazi xa ugqiba ufunda kade umntu uphela esiya kaloku esikolweni isiphelo somntu semfundo eso so ke bezama uthetha nezo nto ezinto oba noko umsebenzi omhle bamenza utitshala uyancomeka kwaye ke siyambona noma umsebenzi otitshala umhle nyhani because ke eMzantsi Afrika ngonangone khona amathuba okuba uyongena eyunivesithi but anyuke kakhulu because otitshala loku ithi loo nto otitshala benza umsebenzi omhle kakhulu bayakwazi noko nosibonisa noba zeziphi i-career sikwazi ukuzikhetha zikhona nezinto kabasibanceda nezinto abasinceda kuzo nje webesenditshile nokuba ayikho iprofession ekhoyo ngaphandle kwendima yotitshala ootitshala badlala indima enkulu kubomi bethu kwaye ke ngabona abantu ekufanele noko siyabanika nentlonipho enkulu kakhulu nditsho ndikhathazeka ngamaxesha xa ndibona into yokuba kukho ii-videos ezihambayo on social media apho ubona i-students sixabana notitshara mhlawumbi sithetha into ubonayo nayo into yoba nawe nje ngamntu noba uyotitshala wena but uyayiva into yoba lena ithethayo lo mntu uyithethayo lelena le nto ithethayo lelena lena awuvumelani nayo kwaye ke uyibona njengento yoba ayontlonipha ayibona alisaya kutitshala lena zizinto ke zokotitshala abadibana nazo everyday but still utitshala aqhubekeke hayi esikolweni because alo egqibeleni laa nto yi-calling kuye uyitreata as uyakhuthazeka everyday so yinto fanele uba nathi ke singabafundi sizame noko into yokuba utitshala sibanike laa respect into yokuba cause if utitshala wakho wonwabile nomfundi uza konwaba loo nto ihambela hlobo if utitshala wonwabile nomfundi uza konwaba into ayifilayo utitshala iyakwazi usulela nakumfundi so ke zezo zinto ezo ke ndisithi ke ingaselo tishala siba appreciate more kwisosayethi yethu sibatreate njengabantu ababalulekileyo cause umsebenzi awamenza ubaluleke kakhulu ubaluleke kakhulu umsebenzi wabamenzayo kwisosayethi yethu kwaye ke zizinto eze ke fane nyhani ke sizame uzithetha sizame noko ubonisa intlonipho sibabeke phambili nabo kuba sibonile nyaka ikhona into esivezile into yoba kukho abantu abazii-essential workers so ke nootitshala abazii-essential workers kakhulu babalulekile ngaphandle kootitshala asikho thina asikho kwezi ndawo sikuzo ngoku so ke yiloo nto ke bendifuna uyithetha ngoku ke simasiye kwi-recording ye-school teacher salapha erhini apho ke sisona si-explaina into yokuba into yabo yotitsha ijeni yakhe utitsha iqalele phi kwaye ingaba yintoni i-motivation behind yokuba why echoose uba yititsha so makhe siye kuye ke abuya sibuye ke ngoku sibone basawuthini na.
My name is Athule, my surname is Zabo, and I am a teacher at Capstone Christian Primary School, which is here in Grahamstown, and I'm currently teaching grade 3. My teaching subjects are isiXhosa FAL, Maths, English, and Life Skills.
So how did your calling for becoming a teacher begin, and who and what encouraged you to actually continue with this kind of a calling?
I enjoy interacting with them. That is, of course, your ages from ages 5 to 12. I just enjoy spending time with them, getting to know what they're thinking about, getting to know how they feel, and of course, giving them knowledge, making sure that they get to learn what is necessary. I mean, we've got subjects such as life skills where you get to teach them about life. Of course, it's not the hectic things about life. It's the things that are most relevant to them at that age, you know? And I think I enjoy how kids are around their teachers. So I thought, you know what, this is what I want to do. This is why I want to become a teacher. I want to teach them. I want to have fun with the kids. In teaching, you'd be teaching something in English such as phonics and sounds. And with just that topic, you can incorporate a song. And these kids are so excited. They're singing the song. But at the same time, They're learning their phonics. They're learning about these sounds. They're learning new sounds. They're learning how to pronounce these sounds and how to spell these sounds and how to identify these sounds. But it's in such a very fun and interesting way. And I think that is so amazing. So because of that, I thought, you know what? I want to become a teacher. So I believe that it's always been, teaching has always been my dream career. It's something that I've always dreamt of because, you know, growing up, I'd look at my teachers and I think, oh my God, this is so cool. This woman or this man stands in front of us the whole day and, you know, we're looking at him. All the attention is on him or her. And they are just teaching us. We get to report to them. We get to listen to them. And I thought, you know what, this is really cool. And I remember in high school, we had an assignment, life orientation assignment, where we had to job shadow. I don't know if it was still called job shadowing. And I just knew from that instance that I was going to go to a school. So I spent a couple of weeks during my holidays at a school in the location. And my word, I had so much fun. I think it was grade two, yes. And I was like, you know what? I'm actually sure that this is what I want to do.
So since you have so much teaching experience and you have been teaching primary school learners, how would you say your learners see you as the kind of a teacher?
I've had a couple of people say, or a couple of learners say, she is quite strict, but I don't think I'm strict. I mean, I have to have that. I have to be very firm. At other times, I don't know if firm is the right word, but I have to be a bit, you know, to make sure that my kids listen sometimes. But I don't think I'm strict, if I can consider it. I don't know if, I think that's one stereotype. Yeah.
Siyavake from utichala indogo bake lende yobu utichale na kwa uyenu itrita ezi calling yake kwa yeke previous teachers zake zilale indi menkule kumenze indogo ba apele zongena golu. Kolu hambo lokuba naye afuna ube teacher kwaye ke iyamvuyisa into kuba athi xa ngene class nabone abafundi bakhe bengcumile bevuyela kumbona loo nto leyo ivesi imenzela usuku lakhe libe mnandi kakhulu kwaye ke zezo zinto ezizenza uba ootitshala nokobonwabe abadimandi into ezininzi but badimandi into yokuba nabo xa befika eklasini naye uba ukhe wabona umfundi wakhe onwabile naye loo nto iyakwazi umtshintshela nje imini yakhe uyabona nainto yoba kaloku ewe zikhona ezaa nto kube bathi abafundi bakhe ke usikriti kakhulu kodwa ke yena akayiboni loo nto injalo uyayiqonda into yoba naye unabo usikriti nyana kodwa ke bekunyanzelele besikriti nyana but ke ayiyo loo nto but ke neuya uthi ayinjoya neprofession yakhe kwaye ke akayiboni eziphofakazi akayiboni eziprofession yakhe lenene uyibona ezubomi bakhe yinto emunika injabulo ebomini bakhe yinto emvusayo kwakusasa abe excited uyenza because ke uncumo lwabafundi athi xa babone ngene eklasini abone bevuya bemncumela besenza konke and ke I think sonke sinalo ibali elihle sinolibalisa ngootitsha bethu into yokuba basiphathele lonwabo olunjani xa bengena eklasini sinalo la titsha eziyawuqomba uba noba angatitsha imini yonke uya ipresence yakhe nje apha eklasini uyayiva into yoba wonke umntu xa engena titsha kuyacaca nje uba ungenile wonke umntu uvese onwabe nje yabo bakhona za titsha zinjalo ke ebomini bethu apho uvese uqonda into yokuba nobe noyithatha yonke le period lena athathe nemini yonke ehleli nathi nje asixoxela basibalisele amabali angafokasi nje ekutitsheni because lo utitsha usiba kwalo xa uba yititsha kuloo nto ufokasi ekutitsheni pha but khona ititshala ezikwazi nosibalisela amabali ubone uba iklasi yonwabe nje ubone uba ingasangaphumi noba kungeneye itishala ingase umcenge utitshala lo uba angahambi because iklasi yonke yonwabile so I think zikhona ezo titshala zethu sinazo ke iititshala ezinjalo kwaye ke zezinto ke uba etshoyo nayo into yoba uncumo walifumanayo kwaye nehlobo baresponda ngakhona abafundi kuye limnika uchulumanco kakhulu ivese loo nto imnike ulonwabo entliziyweni yakhe so ke zezo zinto ezo ke kwaye ke noko ke masibancome nabafundi ukuba bakwazi umenzela imini entle utitshala wabo ngoku ke singena kwisegment yethu yokugqibela apho ke siyafunda ngoku about creative learning. Yes, kaloku siyazi into yokuba ukufunda akuthethi into yokuba kufuneka lokuhlale phambi kwencwadi. Zininzi ihlobo lokufunda, zininzi iintlobo zokufunda. Uyakwazi ufunda ngodlala ispoti, uyakwazi ufunda ngodlala umculo, which is ifocus apho ke le interview yenziwe nguSilindile Msomi walapha eRhodes University ke. Apho ke bethetha ne-school lecturer saseNombulelo. Le-recording enye ezawuvakala apha is from SABC. Inye recording bekenziwa from ABK, yenziwa nge-SABC apho e-acknowledge esi sikolo salapha eRhini Nombulelo for into abayenzileyo. So ke into eyenzeka yileyo ke yokuba ke ukufunda le besitsho into yoba ukufunda kuthetha loku into yoba uhlale eklasini ufunde incwadi. Sometimes iyafundiswa nge-life foundation, siyafundisa mhlawumbi odlala ispoti, ufunda i-discipline, ufunda ihlobo loziphatha, ufunda iinto ezininzi. So makhe sive ke bona babathini bayiqhuba njani le program yabo.
No, I think it's the way the system was built. We were like boxed so that, you know, that to grow up and be an adult, you have to follow this path. Then we're given formal subjects. My name is Tozi Ngeju. I'm the program's coordinator for Access Music Project, AMP for short. The Access Music Project, it's a music academy, but specifically for is called sometimes like what was previously disadvantaged. So abantwana abafunda ku secondary schools na ku primary abangena mali yonatsika abasababa abangena mali yobasa ku private schools apho kufundiswa khona inatsika I music education. So kwezikolo bakuzo the only access to music abanayo I choral.
Finally, singers from a township school in Makanda, formerly known as Grahamstown, have won the top award at the National Schools Choral Estafet in Johannesburg. The Nombulelo Senior Secondary School competed with South Africa's top choral schools.
So there's no instruments taught or anything like that. The Access Music Project took advantage of noticing it. Abantwana baninzi abantwana abakwizikolo zaselokishini aba musically inclined, but njengoba be musically inclined, they have no outlet yena sekuyumculo wabo. Then around 2011, 2010. Gareth started in the Access Music Project. So the goal was to teach music. Now, not to teaching music like for fun. Like when I say fun, I don't mean it's not like for 6 months. It's a program. So we prefer to get them from grade 5 or grade 8. The reason for that umculo is like in Africa, une levels. When you start, you're starting from level 1. You stay on level 1 for something like a year. And then the next year, it's level 2, level 3, level 4. By the time they reach level 6, okay, new grade 6 won't go. They are at the same standard in our private schools. That means they qualify to apply to tertiary institutions and study music like further.
I want to do music professionally, actually. So when I get out of high school, maybe go to varsity, I want to do music.
At the beginning of the year, We've got partner schools, so we phone those partner schools and communicate with the teachers for them to spread the message in the manner we are recruiting new learners. Jengwasman who recruited new learners, remember I said it's a 5 year. Once they reach level 5 or level 6, because some of them reach level 6, because depending on the progress, then they don't do a year, they just skip. The next level is for them to pick an instrument. So I want guitar, I want piano. And then we allocate a teacher specifically for that instrument. And we don't have teachers because we can't afford to employ them full time. So we use DSG, Grammy, San Andrews, Nerons. So their teachers in the afternoons would come by and then help for an hour. And this is another thing I see discover Shayo as we work with the kids. Another kid was bad at school. Once he joins our program, not necessarily our own program, but different programs in the like extramural activities.
Isn't they
have suddenly umntana ukude esikolweni because the school was not giving him lanazikala platform yento kubana a disciplineke, but kube esenza music mhlawumbe which he loves. Now music nawo ngoku unendlela umteacher ngayo, and then suddenly the child is like focused because bengekho focused ngoku because esikolweni everything was like everywhere, so it wasn't talking to him. Like mna, for example, when I was at school, they would teach maths, and I would find myself like my mind meandering. This one is actually outside. Yeah, but
I mean, blame give maths. Yeah. I'm being fun.
So right? There are those so things that happen, and also I was musical, but I didn't have an outlet. You know? So these kids have an outlet now. Of course, we're not saying to them, you join AMP. You stay for 5 years, and then after 5 years, we want you there. Because, I mean, if you tell them that grade 5 is I want to do music. You, then at grade 11, that's a different person. It's not the same person. Because generally, cool, we are noticed sometimes, this was fun, but now I've discovered that I'm not, that, you know. Yeah, so that's how it happens. So we teach them music, they reach level 5, level 6, and then we sit with them. While they like come to grade with high school, they go grade 11. We sit with them. We say, "Ufunutini gomkulu." Okay, ufunutini with your life. And then they tell us. And then we've got, when they in grade 12, we've got what we call a doorways program. The doorways program is that's when we help them with tertiary applications. If they want to follow music, then we show them these are the universities that offer music. Every week on Friday, we have band practice. We have band practice. So that's all the kids like have different classes. Then on Friday, they come together, then they play together. Because as a musician, you have
you
to,
need to yeah.
From isport ihlobo loziphatha ihlobo lothetha ihlobo lobonisa intlonipho komnye umntu kaloku zizinto ezisifundayo from ezi zinto zohlukeneyo akuthelelwa noba kuphelele ukufundisa eklasini. So ii-role models zethu ezininzi kwaye ke ootitshala bethu zezinye zee-role models zethu ezisenzisa ngabantu esingabo namhlanje kwaye ke ingaske sibabonisele ntlonipho bayidizevayo kwaye ke sibacenge nabo into yokuba nje ngoba ke ngoku nje basibeyazi uba lo nyaka ebenzima kakhulu beyininzi into eziphazamisileyo besininzi isikresi since siphila ngexesha leCOVID. Sicela ke into yokuba bazinikele ngamandla nabo bazama upusha njengasekushiyeke le nyanga yi-1 until final exam bazama upusha kakhulu into yokuba kaloku abafundi babhale ii-exam ezintle kwaye neziphumo abazazikhupha abafundi zibe ziziphumo ezintle kakhulu zizinto esicela naleyo into nakuba bancedise ke nabantwana ekaplayeni bekho babancedise ekaplayeni okufumaneni izikolo nokaplayela for i-finance. Zizinto esizicelayo from ootitsha bethu. Otherwise wona umsebenzi wamenzayo noko mkhulu kakhulu kwisosayethi esiphila kuyo noko bayamenza umahluko singabantu abanje namhlanje kungenxa yokuba kaloku ootitsha labo zange basincame zange bagive up ekuti kwaye ke loo nto leyo ngumbulelo omkhulu kwaye ke I think baninzi bafunda banobalisa into yokuba utitshala wabo benzela ntoni ootitshala babo esikolweni babenzela ntoni kwaye zizinto ke ezofuneka sizincome. Otherwise thina from asifundisane lifikile ngoku ixesha lokuba sibhabhayise kuba sizawubetha ngoku-12 lifikile ixesha loba masibhabhayise kodwa ke bekumandi uhlala nani kwaye ke ndiyathemba into yoba le nkqubo lena namhlanje noko izawukwazi into yokuba itshintshe ihlobo esibajonga ngakhona ootishala, sibabone njengabantu ababalulekileyo kwimfundo yabantwana kwi-future generation yethu. Kwaye ke sithi thina apha kwasifundisane siyabulela kakhulu, kwaye nibe nomgqibelo omnandi.
We wanted to transform education into a national asset, into an instrument we can use for development.
Now, despite increased spending since apartheid ended, many schools are still failing to give kids the education they need to escape poverty.
Welcome to our system.
A show dedicated to
preparing high schoolers
for life inside higher education.